like it. Iyo na ipenda yo. Iyo ndo I like it. Iyo na ipenda yo. I say jintapa jintapa team. Kuna king kuna queen. Yani kuna mimi ya love kuna nyinyi. Yupi mchao yupi jini. Twende kus, twende kas, twende kongo lukumbas, twende tanga mpaka moshi. Lete pass, nipe pass, wanangu mpira pass, dakika fili mbikati. Mzuka ukipanda na kuja jechen. Mzuka ukipanda na kuja donien. Mzuka ukipanda na panda maluan. Mzuka ukipanda na panda subihan. Wanani itaga master, kitengo baba, misumari chata, kila kona chata. Ukonga segelea mpaka keko tia chata, kumshaka laka. Master ni master. Iyo ndo I like it. Iyo naipenda yo. Iyo ndo I like it. Iyo naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo. Iyo ndo I like it. Iyo naipenda yo. Iyo ndo I like it. Iyo naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it, naipenda yo. Mina kumbuka kitambo sianza kuchana. Kipindi hiko wanangu ilikuwa noma. Ukinipa mic na ogopa wasichana. Kufuta bangi ilikuwa kamalana. Bibi kadekeza, baba katukuza. Mjomba karegeza, shangazi kabaluza. Kiwalani Morogoro sanje moja metukuza. Ndomana mbaka sasa tunafanya miujiza. Mzuka ukipanda na kuja jackson. Mzuka ukipanda na kuja dorien. Mzuka ukipanda na panda maluha. Mzuka ukipanda na panda subihan. Wanani itaga master, kitengo baba. Misumari chata, kila kona chata. Ukonga segelea mbaka keko tia chata. Umshakalaka, master ni master. Iyo ndo I like it. Iyo naipenda yo. Iyo ndo I like it. Iyo naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo. Iyo ndo I like it. Iyo naipenda yo. Iyo ndo I like it. Iyo naipenda yo. I like it. Naipenda. I like it. Naipenda yo, I like it. Naipenda, I like it. Naipenda yo.
Master, 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 gang, 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 gang. Do licky body, gang, 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 gang. Miss money time, gang, 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 gang. Twit! Gwangwani master, gwangwani master, gang, 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 gang. Master ni master, Chado ni master. You just say gangsta, chaff what chat. Upande zero, upande zero, upande sifuri. Tintapa, tintapa, tintapa.